Radio Esbirgi Amerika. Radio Esbirgi Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram. Twitwa VOA Radio yacu. Naho Wajet Radio yacu via.com n'urubuga musangaho ibiganiro byacu byose. Nimero ya 7 niyo studio turimo muzijwi rya Amerika. Ku buhanga bw'ibyuma hari Cornelius Eddie Rwema, niwe ugiye kumfasha gukurikiranya izi gahunda. Naho je mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri Sanga nkuko mubimenyereye. Uyu munsi rero mukagira muti turaganira kuki. Mu Rwanda Minisiteri y'Ubuzima iheruka guhagarika amavuriro 8 akora ubuvuzi gakondo. Yavuze ko yayafunze kubera ko yakoraga bitemewe n'amategeko. Mu byo Minisiteri y'Ubuzima yavuze harimo kwamamaza serivisi n'imiti binyuranye n'amabwiriza, gukoresha imiti itemewe no gukorera mu nyubako zitagenewe ubuvuzi. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi twatumiye umwe mu bayobozi ba Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ngo tuganire ku byerekeye ubuvuzi gakondo n'icyo itegeko ry'u Rwanda ributeganyaho. Dr. Nihabose Corneille ni umuyobozi mukuru ushinzwe ubuvuzi n'ubuzima rusange muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda. Ku murongo wa telefone turi kumwe i Kigali mu Rwanda. Dr. Corneille, muraho neza. Amakuru ni meza. Reka tugushimire rwose ko utuboneye umwanya mu kiganiro muri Sanga. Tunaguha ikaze muri kiganiro tugiye kugirana.
Murakoze cyane kandi kuba mwaduhaye umwanya namwe.
Reka duhere kuri iki kibazo. Ubundi ubuvuzi gakondo mu Rwanda buremewe?
Murakoze Jose, munyemereye nafata nk'amasegonda make nk'abantu nkasobanura ubuvuzi gakondo icyo ari cyo, kuko ntabwo ari bwo bwonyine bufite inyito y'ubuvuzi gakondo, ubwuzuzanya ndetse n'ubangikanwa n'ubusanzwe. Ubwo ni nk'aho uri kugenekereza mu Kinyarwanda tuba twita traditional medicine, complementary and alternative medicine mu rurimi rw'Icyongereza. Harimo uruhurirane rw'ubuvuzi gakondo, ariko hakabamo n'ubundi buvuzi twagiye dusa nk'aho twemera muri Afurika, busa nk'aho bwunganira buno buvuzi twakwita ko ari ubuvuzi bwa kizungu. Harimo abantu bazumva ibyitwa reflexology, ibyitwa massage, ibyitwa hydrotherapy, ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa, bw'Abahinde. Ubwo bwose ni ubuvuzi bukomatanyije buri muri uwo mutaka twakwita ko ari ubuvuzi bwuzuzanya n'ubwangikanwa n'ubusanzwe. Ubusanzwe tuvuga bwa buvuzi butangwa n'umuganga dusanzwe tuzi wabyigiye, umuforomo, umubyaza ndetse n'abafasha abaganga nko gupima ibizamini, gutera ikinya ndetse n'ibindi. Ikibazo mwari mubajije rero, ubuvuzi gakondo mu Rwanda buremewe? Navuga ko bwemewe kubera impamvu ya mbere. Mu myaka ine ishize kugira ngo tuvugurure dushyire n'umurongo gitunganye no kuvuzi gakondo bukorwa mu Rwanda, hari politiki twashyizeho politiki y'ubuvuzi gakondo ubuzanya no guhangana n'ubusanzwe ifite inkingi zitandukanye zirimo gukomeza kubungabunga ibyanya cyane cyane birimo ibyatsi bakoresha bavura hakabamo no kubuteza imbere mu bushakashatsi ariko hakabamo no gushyiraho amategeko n'amabwiriza ariko hakabamo n'ikindi cyo kubafasha gupima ya miti ijya ku masoko kuko ubwirinzi no kurinda ubuzima bw'abanyarwanda nicyo kintu kiba kigamijwe kugira ngo abantu bose bashobore kuba bakora ibitunganyije neza. Icyo rero kubera politiki ihari hashize imyaka ine yagiye iduhereza imwe mu mirongo migari y'ibyo dushobora gukora nko mu Rwanda kugira ngo dukomeze kubitunganya neza n'ibibazo birimo tugende tubishakira umuti bitewe n'ikibazo runaka.
Hari ukuntu mu kubisobanura gusobanura ubwo buvuzi bunyuranye wari ubikomojeho ubundi ari ibyo bya reflexology ari ibyo bya massage ari kugira ngo ministeri byemeze ivuge iti ubu ni ubuvuzi gakondo cyangwa se igene yuko byemewe ari ibintu bishobora gukorwa ubundi shingira kuki kugira ngo ibyo bintu byemezwe.
Urakoze. Ni kimwe n'imitunganyirize y'ubundi buvuzi bufite mu gihugu ndetse ni kimwe no ku isi hose ndetse na kimwe no mu bandi bantu bakora imyuga itandukanye. Imyuga itandukanye harimo n'umwuga wanyu twubaho abanyamakuru waba mufite ukuntu mwibumbira mu rugaga cyangwa mu ishyirahamwe ryanyu ukagira ukuntu mwigenzura. Icyo nashaka kuvuga rero natwe mugura nk'abaganga basanzwe abaforomo ababyaza imitunganyirize y'umwuga yaba afite ingaga zitandukanye ibyo bita council mu cyongereza cyangwa ordre de medecin yari abaganga mu rurimi rw'igifaransa. Mu mitunganyirize ya mbere ni uko haba hagomba kujyaho urugaga kuko nta wundi muntu ushobora kuba yamenya ngo uyu ni yakoze iki yarengereye gute ko mu myuga tugite kwita scope of practice kuvuga ngo ukora iki ugarukira hehe. Nimba uri umuganga w'umujeneraliste hari ibyo ugomba gukora n'ibyo utemerewe biza gukorwa tuvuge n'umuspecialiste mu buvuzi runaka. Nabo rero hagombye kuba hariho urwego rugena ya mitunganyirize ya mikorere ibumbiye mu rugaga kugira ngo bijye gukorwa nk'uko dufite izindi ngazi. Ikindi cya kabiri ni ugushyiraho ikigo cy'ubuvuzi bisanzweho abagomba kuba hariho uburyo bwo gushyiraho cya kigo cy'ubuvuzi. Ubwo wenda ndashaka kubivuga mu buryo buri rusange natugenjemo buri cyose nagenda ngisobanura. Ikindi cya gatatu ubuvuzi bwose bukoresha imiti. Nyuma y'uko igihugu kigiye kirubaka gishaka guteza imbere inganda kandi zaratangiye gukora ingingo n'izindi nganda zikora iyindi miti mu gihugu hashyizweho ikigo cyitwa Rwanda Food and Drug Authority. Ni ikigo cyo mu gihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti nicyo gifite nayo mabwiriza n'izo responsabilite z'uko bagomba gupima umuti wose uri gucuruzwa ku butaka bw'igihugu kugira ngo umuti wose winjiye ukoreshejwe cyangwa n'uwakorewe mu gihugu umunyarwanda ushobora kuba yawufata utaza kumugiraho ingaruka ahubwo uze kumufasha kumuvura. Kandi iyo miti ntabwo ari imiti ya kizungu yonyine, igomba no kuba n'iyindi miti yaba imiti nyunganiramirire food supplements ndetse n'imiti gakondo. Bafite abakozi bahoraho mu kigo cyabo, bafite ubushobozi muri laboratwari bushobora gupima ndetse n'ibyemezo twagiye dufata mu minsi yashize byagendaga bigendera ku bipimo twakoreye muri laboratwari bigatuma dufata ibyemezo bitewe n'ibyo twabonye muri laboratwari. Rero ntabwo navuga ngo ni ikintu kimwe kuko hari abantu baza ngufite cyangwa ngo ikintu n'iki ariko kibagiza yuko yakosorera ko yagombye kuba yemewe akibagirwa yuko imiti ari gukoresha yagombye kuba yaraciye muri ubwo buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo ibe yagira mu buryo bwo gucuruza no guhabwa abanyarwanda. Urabibona rero nko muri ubwo buryo butatu nibwo bemeza yuko umuntu koko ashobora kuba yakora ubuvuzi gakondo na buriya buvuzi twavuze bungane n'ubuvuzi bwa gakondo n'ubusanzwe.
Mukanya turakomeza muri uwo mujyo wenda turebe ni mipaka icyakwitwa ubuvuzi gakondo n'ikitakwitwa ubuvuzi gakondo, ariko munyemerere tujye ku murongo wa telefone. Abanywanyi b'ijwi rya Amerika batangiye guhamagara bashaka kugira icyo babaza cyangwa babunganira. Twakire Valentin ikaze mu kiganiro muri Sanga. Yego Valentin, uherereye he?
Ndi mu Burundi hano mu Kirundo. Ya mugimba bikeneye na nyinshi se narumvise ko mu minsi Minisiteri y'Ubuzima yahagaritse amabwiriza gakondo ashikamwe ngo kuri atandatu niba nk'ihenze
n'umunani
rero je ku ruhande umunani. Murakoze cyane. Ku ruhande rwanjye nabyo kubera ko amabwiriza gakondo hari igihe usanga igihe bari kubakora ibintu bicuruje ubuziranenge ni byiza kuyahagarika, kubera ko n'abaturage bubigenderamo ugasanga banduye n'izindi ndwara ku mure zinze kari kubashyitse bivuye nko ku mwana cyangwa no ku bindi bintu bicuruje ubuziranenge. Rero ni cyerekana ko Minisiteri y'Ubuzima ibiri kirakora iguma yihweza ibiri kuyakorwa mu gihugu. Urumva ko Minisiteri y'Ubuzima yicaye ntikanyure ntirebe kure cyose bituma uwo ari we wese yakwiyumvira kereka nshyize ivuriro akajya bivuguka ibyo abonye byose agaha abantu bagacarangura n'izindi ndwara. Urumva ko ikintu bakoze ni cyiza, kuguma wihweza bakaraba ubuzima buziranenge ukarakora ibintu bitabereye hanyuma bakajya bamuhagarika. Ni byiza cyane. Hanyuma kimwe n'ikindi cyane icyo murakoze cyane.
Urakoze cyane Valentin. Ndumva muri rusange wowe cyari igitekerezo ugira uti Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yagize neza ku wabyise kuri kanura. Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza aho mu Kirundo mu Burundi.
Yego namwe mugira umunsi mwiza.
Reka twakire na Karasira. Uranyumva?
Ndakumva.
Yego, uherereye he?
Uherereye Kigali mu Rwanda.
Komeza.
Njyewe icyo mfite ni ikibazo.
Kuba
bafite amavuriro umunani. Wenda sinzi ibya Minisiteri, imikorere ya Minisiteri y'Ubuzima, ariko mbona ahubwo baratinze, ahubwo nayo ari naho babikoreye ni makeya.
Kubera iki?
Urugero hari amatangazo tujya tubona ugasanga umuntu yanditseho ngo ni muganga runaka kuva hehe, ugasanga ibintu avura ngira ngo hari n'ibyo Imana nyagasani nayo ubwayo itashobora. Iyo umuntu yanditse ngo umuntu udafite ubugabo bushyitse arabwongera, umuntu utabasha, umugore utabasha kujya mu mihango, umugabo utabiteguka arabikora, uwo satani zagendereye, umuntu uwo bibye ibintu ngo tuzabigaruza. Ibyo kandi nyuma yo kumanika n'amatangazo bakajya no kuri radio bakabivugiraho. Ndagira ngo jyewe nyuma y'ibyo ngibyo ndasaba na Minisiteri y'Ubuzima kongeramo imbaraga rwose, kubera ko n'ibyo bintu byumva byuzuyemo, umva bisa n'aho byuzuyemo ibinyoma. Iyo bigeze ku muntu w'umuturage akumva ngo ikintu cyavugiye kuri radiyo rimwe na rimwe bifata nk'ukuri, usanga ibyo ntibimaze guhombya abaturage ba rubanda rugufi cyane. Umuntu yabona yarembye, umuntu bamwibye igitoki mu rutoki, ati hariya numvishije umuntu kuri radiyo uvuga yuko ibyo bamwibye abigaruza.
Ariko wari wavuze ko ufite n'ikibazo ushaka kubaza.
Ikibazo nashaka kubaza, ibintu bimaze igihe kirekire, kuki Minisiteri y'Ubuzima yari yarakerewe kuba yagira iki bikoraho?
Reka tumureke abanze agusubize agira icyo avuga no kuri ibyo wari uvuze, kuko uvuze ibintu birebire cyane kandi birimo ingingo nyinshi. Sinzi Dr. Corneille, sinzi niba hari icyo mwavuga ku byo Karasira amaze kuvuga. dusabye
murakoze byose
reka dusabe dusabe Emmanuel yihangana
yego yego ndemeranye na kurashira wenda ko byagaragara ko ari ugutinda
ndumva murongo twari tukubuze ku murongo wa telefone ariko ukomeza twari tukubuze mukanya sa nk'usubira inyuma utangira uko wari utangiye nyine
yego murakoze karashira avuze ko habayeho gutinda byakumvikana ariko twabanje nk'uko twabisobanuye kugira umurongo mugari gukora nabo kubereka ibishusho bisabwa kugira ngo biba byubahiriza twasobanuye politiki yashyizweho mu myaka ine ishize kugira ngo nimba ari no mu gihugu yagiye abona ibiganiro by'ubukangurambaga twagiye dukora nko mu mwaka ushize muri mu ntambi ikurikiyeho rero twabonaga ni yo gufata ibyemezo kandi bemeranya nawe yuko bitagombye kugarukira kuri bariya abantu umunani gusa ariko mu minsi iza kuza araza kubona yuko hari n'abandi baza gufata ibi byemezo cyane cyane bashobora kuba barenze kuri aya mabwiriza twagiye dusobanura twagiye dushyiraho yo kubuza kwamamaza yo kubuza gutanga imiti itabanje gupimwa na kiriya kigo bimaze igihe kirekire turabyemeranya ariko urugendo twakoze twajyanye mbo nabo kubwo kubasobanurira n'ibihari n'ibyo bashobora kuba bakoresha kugira ngo bigise mu cyongereza agire compliance kuri ayo mabwiriza rwashobora ko nabo babyumva bitaza kubatungura icyo ni cyo cyakozwe muri iyi myaka ishize ariko ibyemezo twatangiye gufata biraza kwihuta baze kugera ku murongo ubahiriza amabwiriza ahari
reka noneho twakire Emmanuel komera cyane nawe Emmanuel uri hehe ngaho komeza
ikibazo nabaza nirebe kuburyo nakavurira bafungiye
komeza turakumva
nababazaga ese nk'amavuriro ya gakondo aba yarahawe nk'icyemezo cy'ubuziranenge ese ko tujya twumva ko nko mu mavuriro bashobora kuvuga nka taratiteri yisumbuye ku bitaro runaka atanga taratiteri ijya ku muvuzi wa gakondo
urabaza niba umuntu ashobora guhabwa transfer yo kujya ku muvuzi wa gakondo
wa gakondo ufite ibyangombwa byemewe na leta yuko ari umuvuzi gakondo
hanyuma umurwayi akaba ari mu ivuriro risanzwe hanyuma ivuriro risanzwe rikaba ryamutransfera arakumva ariko agusubiza
ahubwo mu buryo busanye nubwo nibwo tujyamo inama mu buzi gakondo nk'uko politiki bwemera mu gihe abukoze akakubahiriza amabwiriza ya scope of practice bya bikorwa yemerewe gukora akabona wa murwayi wamugannye arenze ubushobozi bwe nk'uko tubikora mu yandi mavuriro nimba ari ikigo nderabuzima udafite ubushobozi ukamwohereza ku rwego rw'ibitaro by'akarere byagorana ukamwohereza ku rwego rw'ibitaro bikuru nawe tumugira inama y'uko yasuzumye abonye umurwayi uko atari mu bushobozi bwe ahubwo agomba kumwohereza ku ivuriro rimwegereye ritanga ubuvuzi busanzwe kandi twajya n'inama y'uko abaho imikorere hagati y'ubuvuzi busanzwe n'ubuvuzi gakondo kugira ngo bahore banigishwa cyane cyane n'ubumenyi buhari cyane cyane uburyo bwo kwirinda indwara ndabwita aha ngaha cyane cyane hari igihe bashobora gukoresha ibikoresho bikomeretsa kandi bishobora kubamo imwe bishobora gutera zimwe mu ntu aba bizi neza bazi yuko ibyuma bikomeretsa hashobora kwandamo agakoko gatera sida ubuhanga bwerekana yuko nka virusi ya hepatite B ishobora kumaraho icyumweru virusi ya hepatite C ishobora kumaraho ibyumweru bitatu kuri cya cyuma gikomeretse itarapfa byose kubisobanura no kubyereka no kubibasobanura no kubahugura bituma hari amabwiriza hari imikorere hari n'ubuziranenge bazamura mu mikorere yabo iyo mikorere niyo tujyaho inama ariko ntabwo tujya inama yuko bizareta cyangwa ubuvuzi bisanzwe buri classic buri conventional turakuba bwafata umurwayi ukamwohereza mu buvuzi gakondo kuko tufata nk'ubuvuzi bw'ibanze kandi n'umuryango mpuzamahanga wo ku isi ushinzwe ubuvuzi bifata mu cyiciro cya cyo bita primary primary health care mu buvuzi bw'ibanze gukenera ahubwo kuzamura ku rwego rwo hejuru mu gihe umurwayi akeneye referensi cyangwa kwizerwa n'umuganga ufite ubumenyi burenzeho.
Reka twizere ko Emmanuel asobanukiwe. Hari ibintu Karasira yigeze kuvuga bijyanye n'ubuvuzi gakondo bunyuranye abantu bakora. Imipaka mwebwe muyishyira hehe ku buvuzi gakondo? Ni iki mushingiraho muvuga ngo uyu muntu no muvuzi gakondo? Ni iki mwemera, ni iki mutemera? Kubera ko nk'uko yabivuze hari abavuga bati twebwe dutanga umuti tuvuguta dukura mu bihuru tukavugutira umuntu umuti tukawumuhereza akawunywa umuti ukagira impinduka runaka ukora ku burwayi cyangwa se ku mubiri w'umuntu. Hari n'undi uvuga ati yewe mpamagara abakurambere bakagukemurira ikibazo cyangwa se nkorera mu mwuka. Mwe ibyo mwemera ni ibihe, ibyo mutemera ni ibihe, Dr. Corneille?
Murakoze byose, ikibazo ni kiza cyane. Ubundi ubuvuzi gakondo ntabwo tujya kure byemewe n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ku isi kuko usobanura ubuvuzi gakondo nk'uruhurirane rw'ubumenyi n'imigenzo bikoreshwa mu gusuzuma, gukumira cyangwa kuvanaho imbogamizi ku mubiri, mu mutwe cyangwa mu mibanire n'abandi, berekanwa ku igisekuru ku kindi. Ruvuga ngo usanga umuntu kubera ko ari umwana yagiye amubwira ngo ujya kwahira ibyatsi, iki cyatsi iki n'iki n'iki, akareba uburyo agitunganya akaba yagitanga, akaba noneho agenda avura, yagiye avura muri ya kominote yacu, agenda abyerekera umwana we nawe akazabikora. Ntabwo bisaba diplome kuko ubuvuzi buri classique busanzwe busaba icyangombwa ko umuntu aba yarize aya mashuri, ariko ntabwo bihagarariye aho ngaho. Icyo twebwe turi kuzanamo cyane cyane turasobanura abantu bagomba kubimenya nuko wa muti uri gukora wateguwe gute, gutegura uburyo bitwita manufacturing, ese washyizwe mu macupa gute, kuko hari abantu amacupa yateguwe neza gute, ntabwo yateguwe nabi ku buryo ashobora kuba arimo za mikrobe, wa muti ukaba wajyamo za mikrobe icyo twita contamination. Packaging nayo turayireba, ese wawubitse gute storage, ese ugomba ubundi kubikwa, ugomba kubikwa kuri temperature, ubushyuhe bungana gute, kuko nk'uko mu bwinzi imiti icyo cyicurwa ruhererekane kitagenze neza niho umuti ushobora kuba waba ikintu gihumanya kurusha uko waba umuti. Abantu rero niho turi kwisaho muri iyi minsi, yego nimba ari Corneille sekuru ari mutagoma akaba yaramwerekera uburyo icyatsi kimwe kikivura, akamwereka n'uburyo batunganya imiti, na utunganye neza guhera ajya kwahira cya cyatsi, ajya kugitunganya, ajya kugishyira mu macupa, ajya kugihereza n'abandi. Muri ubuvuzi gakondo ikintu twagiye tubonamo mu magenzura twagiye dukora, hagiye hazamo ahubwo n'abandi bantu batari bitandukanye nabwo ubuvuzi gakondo tuzi, dusanzwe tuzi mu myaka yashize nk'uko bumeze, basanga n'umuntu wari umuganga kubera ko yabonyemo ko arimo business n'ibyo yagiyemo, yari umwarimu, mbese byabaye ubucuruzi aho kugira ngo bube bwa buvuzi gakondo. Ahubwo abantu barafata ibyatsi ari nabo bivanga n'imiti ya kizungu kugira ngo igire bwa bukana bumeze nk'imiti ya kizungu, no guhamagarira abantu kugira ngo baze kuyigura. Ibyo byose rwose nibyo dushaka, nibyo dushaka guca. Ikindi rero nk'uko bari bose kwa gutongera kugira ngo utege ibyo ntabwo byemewe, ni ubwa buvuzi gakondo bufite ubuvuzi bugaragara bushobora gupimwa no muri laboratwari. Niyo mpamvu n'ibyatsi bateguye batunganyije bakaza kujyamo umuti ari cyo kintu tureba twitaho kandi twemera, kuvuza ubwoya, kuvuza amahuru, kuvuza iki, ibyo ntabwo rwose ushobora gusanga ahubwo biba intandaro yo kuba umuntu yakwirakwiza izindi ndwara kurushaho, kuko ubwoya ntuziza mikorobe zirimo,
amahuru ngurugu z'amiko bezirimo amatsoka kunda kugira indwara zitandukanye ariko icyatsi runaka kizwi wagiteguye kwagitegura neza kikora kuba cyangwa umuti biremewe ariko n'igitunganywe neza icyo twitsaho cyane cyane muri ubukangurambaga turi gukora ndetse n'ibyemezo bigera dufata.
Ku murongo wa telefoni dufite abantu babiri, dufite Ntivuguruzwa na Richard. Reka duhere kuri Ntivuguruzwa, ikaze mu kiganiro muri Isanga, aho uherereye, ikibazo cyangwa igitekerezo.
Ntivuguruzwa Kristo mukereye hano Kigali mu murenge wa Remera. Hari nk'ikibazo mfite cyangwa se n'igitekerezo, byose biraza byunganirana. Ariko njye cyane cyane ndashaka kubaza bashaka guca amavuriro gakondo no ariko hagatanga abandi kumva ari nk'ibyo bashaka gukosora, ariko nkibaza nk'abari abafungiye ni bitaragenze neza, ni ibibazo by'imiti, ariko njye nkumva ku ruhande rwanjye leta ntabwo yakwiye kuyasha, kuko kugeza ubu ngo ibihugu byose bigiye bifite amavuriro gakondo cyane cyane, ariko nk'ubu nkanjye nagwereza nk'urugero negeze ndogwa ino zi amaroziyo yigashyira mu byo kurya bihumanya bakabihumanya bakabigaburira umuntu nararembye cyane no kwa muganga hose hose barayobewe ikintu ndwaye, ariko mu by'ukuri baje kunjyana mu bavuzi ba Kinyarwanda babasha kumvura kandi ndakira vuremo. None nkibaza ese koko birakwiye ko leta yafunga amavuriro ya Kinyarwanda kandi hari indwara zimwe na zimwe atabasha kuvura, izo ndwara za nimba koko bavuga gutyo birakwiye ko babafungira cyangwa se bagakwiye kubafasha bakabakira ahantu hamwe bakabahugura bakagera kuri standard bashaka ko baba bariho, nimba ari uko batunganya imiti ijyanye n'icyerekezo cy'igihugu cyangwa se nazize igihugu kirimo, ndakeka ko ariyo minisante yakwiye kugira gute kubibigisha, kuba umuturage azi umuti ngo ukora iki uvura iki icyo ni kimwe, ariko kuwutunganya kuri standard ya minisante ndakeka watapfa kubimenya bitewe n'iki n'ubumenyi abifiteho. Rero nkumva nge ntashakwiye gufunga amavuriro, ahubwo yakwiye kureba amavuriro yemewe ibyo byangombwa sinzi aho bitangirwa, nimba ari minisante hari ubuvuzi gakondo nimba bunagira ibyicaro sinzi, bagakwiye kuba aribo babegera abo bakavuga ati mufite ubushobozi ubu n'ubu, ahubwo turabegera mubashe gutunganya ya miti muri ubu buryo kugira ngo mugere kuri iki kigero, kuko ibintu byacu muri Afurika biba bikigenda gahoro gahoro, ariko ntabwo wavuga ngo urahita ufunga ari mu gufunga kubera ko abantu batari ku rwego runuru, kandi uzi neza yuko nk'ubu nagoreza nk'urugero rw'inganda mu Rwanda ntabwo ziratera imbere, ariko ntabwo wavuga ngo urafunga buri kintu cyose, ahubwo ni uguteza cya kintu imbere gahoro gahoro kikagera ku kigero igihugu gishaka.
Ngira ngo igitekerezo cyumvikanye bwana Ntivuguruzwa. Reka twakire na Richard abasubirize irimwe. Richard ikaze mu kiganiro muri Isanga, naho uherereye?
Nga Kenya Nairobi. Akabazo nagomba mbaza umutumire kambere kavuga ati antandukanirize tuvuge ibigori yubise bijanye ku mashini. Hariho ugenda saba number 1 akawunda akasaba number 2, nikuvuga number 1 ni bijya bisekuye bikiri bisekuye bitaratuvuge bababisiye mugabo atari ijyafu nyene ubona ya kabiri ijya
nyene biba bingaze kurusha ibindi.
Shate gusigura nashaka gusigura bujya kucya mbenu mwiyo miti hodo sanga tuko twakunda miti tuvuge iva mu bazungu tukanka gukoresha imiti sanzwe nakahe mbeno kamaro twabonye gukoresha ivyo bintu abazungu bakora, mbese ko twaho tutoteza imbere imiti yacu yo muri Afrika kenga chambuka kucha haya buri ya leta y'u Rwanda yasaba yuko yigico kibazo, kuko buri ugiye kubiraba ni nko kubonera abanyafurika cyangwa kubonera abanyarwanda bari bari kwakora mwene iyo mirimo bashaka kubafasha cyangwa bashaka gufunga ego se bibi gufunga kufunga iyo miti cyangwa gufunga bakora mwene iyo business, ariko bafasha ahubwo hako bofunga bakabafasha bakabashiriraho laboratoire yemeza kuzozira pima iyo miti bahora bakoresha hama akabandanya bakora ibyashira byabo buri tureye gukunda iby'abazungu natwe dukunda iby'abanyafurika bo babakora niho natwe twotera imbere kuko ni buriya ugiye kubiraba verema imiti gakondo irakora nawe ndabyemeza kuko naje naragwaye ndagenda he ndagenda no kwivuriza muri Kenya ariyo bantu myenda ava muri Kenya ndagenda Tanzania ariko buriya nagiye kuvurirwa mu gihugu cy'u Burundi kandi mvugwa n'imiti ya gakondo nica gituma rero nabwiriwe mutumire kiburiya kiza so gufunga ayo mavuriro haba nuko bafashe bakabarondera laboratoire murakoze
urakoze cyane Richard aho ngaho i Nairobi. Dr. Nihabo se wumvise ibitekerezo bya Richard na ntivuguruzwa.
Yego yego. Kandi hari byinshi nemeranye nabo gusa nyine bisaba ko umuntu aza gusobanura kurushaho ibyo bavuga rwose ni principe turazemeraho yaba nka Richard uvuga ko habuye gushyirwaho laboratoire ibyo nasobanuye ko dufite laboratoire ku Rwanda FDA dufite amabwiriza ayo kubafasha kuba bapima imiti ndetse n'ubushobozi ndetse n'uburyo buhari bwo kuba twabafasha kugira ngo iyo miti yapimwa burahari. Icyo nshaka gusobanura nk'uko nabisobanuye dufite politiki y'igihugu yemera ubuvuzi gakondo ahubwo icyo turi
ntabwo tukumva neza
ikibazo.
Komeza
nanubu
ubu ngubu urahagarutse sa nk'uwongera utangira igitekerezo.
Narindi gusubiza Richard na ntivuguruzwa mwemeranye nabo ku gitekerezo batanze ariko bimpa umukoro wo kongera gusobanura kuko ni iki cyemezo ni kuko iki cyemezo kiba cyarafashwe cyemezo cyafashwe kwari kugira ngo dukomeze gushyiraho imbaraga mu gutunganya ubuvuzi gakondo na buriya ubuvuzi bwunganira ubuvuzi busanzwe ntabwo ari uvuga ngo ni ugutuma ubuvuzi gakondo ya politiki dufite irabwemera irushyiraho n'imirongo migari ibyo tugomba gukora kandi tubirimo byinshi byatangiye no gukorwa ahubwo no kugira ngo bwa buvuzi gakondo bugire imitunganyirize myiza uburyo bukorwa muri bya byiciro bitandukanye yaba umuntu ku giti cye uburyo akora imiti n'uburyo ageza ku isoko bibe byagira ingaruka nziza na cya kindi bo bagamije cyiza bagiye bahabwamo ubumenyi mu bisekuru bitandukanye cye kuza gutakara kuko uburyo ukora wa muti uraza kuba umuti wawutunganyije neza ariko mu gihe waza kuwutunganya nabi biraza kuba ahubwo ikintu gihumanya ku buzima bw'abaturage. Kandi koko rwose ibyo mvuga nibyo dufite ikigo cyitwa NIDA cyagiye gisimbura icyahoze cyitwa IRST Institute of Social Scientific and Technologique yagiye ifasha abavuzi gakondo wenda Geoffrey nana kubwiye natwe ubwacu hari IRS iki nariho n'ubu ngubu kandi ibikorwa birahari bigeze no gukora imwe mu miti nk'uko dufite imiti ya kizungu bigeze gukora imiti ivura harimo umuti witwa Batafor hari umuti witwa Gifurina ni amasiro yose hari ibinini byitwa Katamide hari umuti bari bakoze witwa Rusendin wowe ni umuti wo kwisiga n'undi witwa Karindara hari n'undi witwa Gatembatemba hari n'umuti bigeze gukora wo mu binini mu muravumba twagiye bari bise muravumba capsule ni ukuvuga ko ubushakashatsi ubumenyi guteza imbere kino gice byagiye bikorwa nacyo turi gushyiramo imbere aho kugira ngo umuntu abyuke afate isafuriya nini ashyiremo ibyatsi yazanye ku ruhande bacane amazi afate amacupa asanzwe yogeje bisanzwe ashyiremo umuti adandaze ahubwo turashaka ko aherekezwa kandi Rwanda FDA iriteguye bagiye baza ahubwo ntibongere kugaruka bakababwira amabwiriza turashaka ko babaherekeza baza bakerekana process yabo bakabafasha mu kugira ngo wa muti ugere ku isoko kuko waciye mu nzira nziza zemewe we kuza kugira ibibazo kujya kugira ibibazo ku baturage gushyirwa hamwe rero nibyo navuze hari n'itegeko rigeze kure twateguye itegeko rishyiraho urugaga rwabo rigeze kure ryemezwa kubigisha rirakorwa n'ababwiye nka IRST ya kera ubwo nirigana yo bagenda bafashe bahugura gufunga amavuriro navuze impamvu yabyo ntabwo dufunga amavuriro gafondo ahubwo dufunga amavuriro kubera yuko yakoze ibikorwa bitemewe ibikorwa byo gukora imiti batarayandikishije ndetse n'ibindi bikorwa twagiye tubona Richard Weyagiye nahavuga ibigori number one number two mu buzima bwo nta number one number two bigomba kubamo urubahiriza byibuza ibyo twita minimum standard amabwiriza y'ubuziranenge byibuza ari yoroheje ashoboka kugira ngo wenda wa mutupaze wenda ushobora kuba yaba ifite birenzeho nk'uko ziriya nganda zindi genda ziza za kizungu ariko amabwiriza ashoboka minimum standard arahari kandi bayakurikije byakunda na laboratwari n'imisobanuye ko laboratwari ahari kandi ifite abakozi bafite ubumenyi n'ubushobozi bwo gupima nibi tugenda dufatira ibyemezo byinshi tuba twabanje kwicisha muri laboratwari kugira ngo bapime urakoze
Yego ku murongo wa telefone dufite abantu babiri dufite Viateur dufite na Kwizera duhere kuri Viateur ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo sinzi niba ari Viateur twakire Kwizera uranyumva sankuwigira hirya gato hari ibyo turimo twumva inyuma aho ngaho sankuwigira hirya gato kugira ngo tukumve neza hanyuma utubwire aho uherereye utubwire n'ikibazo ubaza cyangwa igitekerezo ugeze ku kiganiro muri sanga
hello
turakumva Kwizera komeza
njyewe aho mbereye ntabwo abantu b'impamvu bashaka guca ubuvuzi gakondo
ariko ntabwo bavuze ko babuca babisobanuye Dr. Corneille yasobanuye yuko atari ukubuca ari uguhagarika abatujuje ibyangombwa bigenwa n'amategeko
abatujuje ibyangombwa bigenwa n'amategeko njye rero uburyo nari nasomyemo na numvaga ko ari uguca ubuvuzi gakondo bose
ntabwo ari byo ntabwo ariko byanditse ubanza wabyumvise nabi Kwizera urakoze cyane guhamagara kuri Radio Ijwi rya Amerika
gusa aba bavuzi baradufasha cyane baradufasha cyane usanga hari indwara zananiranye
Kwizera umurongo wawe ntabwo umeze neza reka tugusabe ubuvuyeho kuri telefone ari ku gitekerezo cyawe cyumvikanye wagize uti abavuzi gakondo baradufasha ngira ngo wari urimo gushimangira ku kamaro k'ubuvuzi gakondo kandi n'umutumirwa mukanya yari amaze kubivugaho avuga ndetse n'ubushakashatsi butandukanye n'icyo bwagiye butanga mu minsi yashize no muri iki gihe Dr. Ntihabose dusubire kuri cya kintu nanone cy'umupaka wagize watanze ubusobanuro bw'ubuvuzi gakondo icyo ari cyo uvuga n'ibyo mutemera intambara iri hagati y'ababyemera n'abatabyemera tuvuge ku nk'aba ngaba bakoresha ubuvuzi bwo mu mwuka niko twabivuga cyangwa se bavuga bati ariko banza hariya hari umuntu ugiye kubanza kubaza iki kibazo turagisubiraho nyuma reka tubanze twakire Jean Paul hanyuma ikibazo cyanjye ndakigarukaho nyuma ikaze mu kiganiro muri sanga Jean Paul ariko uri ahantu hari agasaku igire hirya gato utubwire ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo nyuma dukomeze
yego ntabwo kuvuza gakondo nayo mbakurikiye ariko se ndashaka yambaze abo batumirwa uko ubuvuzi gakondo ubona ari kugenda bugira imbaraga muri bino bihe mu Rwanda cyane no muri Afurika noneho ndi na mbere ho ndi babivuga hiki ni izi ngamba bafate kugira ngo bagenze ubuziranenge bwabo icyo ni cyo kibazo cya mbere ubundi noneho ngende kuri we hari ibyo bafunze mu Rwanda niba jenese ubundi bayifunga bagendeye kuki nimba hari ibigo byinshi tubona noneho bikoresha tubona bikoresha imbaraga twavuga ko ari za gipfumu biba bihagaze bikora n'iyo by'abantu ese umuntu yakibaza ati kuki batabitunga hagaseke cyane nk'ibyo bigo kugira ngo bikurikiranwe kuko abantu benshi tujya kumva kumva ngo bapfiriye muri ibyo bigo kumva abandi niyo bagiye kurwarira turabasize ubundi leta nka leta y'u Rwanda ikora iki kugira ngo kabiri icyo cyangwa tari n'icyo cyanyuma ndibanda ku buvuzi gakondo ariko n'umuntu uzi n'ubuvuzi uri modern yagezweho umuntu akibaza ati ese ko ubona ubuvuzi buri modern ubiyenda w'imbaraga cyane cyane ugereranyije n'abakozi babukoramo none dufate nk'aho mu Rwanda abaganga ubona baba ari bake cyane ugereranyije n'abantu bakunda guha serivisi none n'abari mu kumva bavuga yuko afite akazi kenshi karenze ukabarenze n'umushahara noneho udahuye n'akazi baba bakoze umuntu akibaza ese ntabwo kiba ikibazo cyo gihandika pa sosiyete nyarwanda ku buryo abantu bakigarurirwa niyo faiblesse bakaba bayoboka cyane ubuvuzi gakondo nibyo bibazo nari mfite.
Urakoze Jean Paul, arakumva reka agusubize.
Yego.
Ya. Urakoze Jope, ingamba zo kubiteza imbere nayo nanazivuze kwa buri gihugu cyose kugira ngo kibanze gikore itunganye ikintu runaka niko gishyiraho politiki. Politiki twayishyizeho yaremejwe kandi ibona nuko atari umwanya wayo ifite inkingi zitandukanye yaba guteza ibyanya bashobora kuba bavanamo iriya miti yaba gukora ubushakashatsi yaba gushyiraho kuri gavanensi mu miyoborere gushyiraho amategeko kubabumbira hamwe gushyiraho uburyo nk'ubu bwa laboratwari bushobora gupima imiti yabo kugira ngo igere ku masoko izo ni ingamba zitandukanye zimwe byarakozwe nko gushyiraho kiriya kigo cya Rwanda FDA no kugira ubushobozi bwo gupima amategeko atandukanye dufite abiri ageze ku ntera zitandukanye kugira ngo abe yakemera none ubuvuzi gakondo anatunganye anashyireho n'ibihano ariko dusanzwe dufite niyo n'amategeko abuza cyane cyane abantu kwamamaza iriya miti ndetse no mu rutange serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda ntabwo byemewe kuzamamaza dufite amategeko agenga kiriya kigo cya Rwanda FDA cyohereza n'ubushobozi bwo gupima iriya miti no gutanga ibihano mu gihe umuntu atabyubahirije. Izo ni ingamba zose komatanyije zimwe zagiye zigerwaho izindi zikaba turi gushyiramo imbaraga kugira ngo bibe byakorwa bivuze kandi ndetse harimo na mugenzi wacu ugeze kubivuga ngo hari ibigo byinshi tukaba twarafunze umunani ni igikorwa nuko twatangaje isesengura rya mbere ryari ryakozwe igikorwa cyakozwe n'ubundi na nyuma aho n'ubu ngubu kirakomeje bizabatangaza byinshi imbere tubatanganyije n'abandi benshi bashobora kuba babirimo batubahirije amabwiriza nongere mbisobanure kuko hari mu bashobora kumva yuko ari gufunga amavuriro gakondo n'uwo twasanze atubahiriza ariya mabwiriza atandukanye twagiye tuvuga rero inspection cyangwa ubugenzuzi butandukanye mu ntara zitandukanye no mu turere dutandukanye no mu mirenge buri gukorwa buza kutubwira ngo ni bande bari nabo turashobora gufatira ibyemezo bitandukanye kuko ibyemezo hari byinshi hari igihe ujya inama hari igihe ufunga hari n'igihe usabwa gukurikirana nkareba bagiye bavuga ibikorwa bimwe bisaba gukurikiranwa mu butabera ukurikije n'uburemere bwabyo rero za raporo zirasengerwa hakaba hafatwa ibyemezo bitandukanye kuki badafunga n'ibindi byinshi ni nayo mbisobanuye abaganga ni bake wenda si umwanya n'umushahara ariko dufite ingamba kuri ibi bibazo bitandukanye byo kongera abaganga no gukomeza gushyiraho uburyo butuma abakozi bo kwa muganga bishimira ubuvuzi wenda hari ikindi mwari mutangiye kubaza cya sikopu wenda naza kugisubiza wenda mugiguze neza kuri neza Joseph murakoze.
Yego, icyo turakigarukaho ariko abantu barimo barahamagara ari benshi. Dufite Shema, dufite na Cyril Muvunyi. Reka tubanze twakire Shema ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Yego, murakoze. Ni Shema ya Edmond i Kigali mu Rwanda. Ikibazo nabazaga umutumirwa.
Yego.
Tubona amavuriro menshi ngo avura ibijyanye n'ibintu bya gakondo benshi babamaza kuri radiyo ugasanga ujyayo ukivuza ntukire hari n'abavuga ko bakira ese na minisiteri y'ubuzima hari icyo wenda ikora cyangwa se yadufasha kugira ngo tumenye bimwe muri ibyo bigo byaba byemewe na leta.
Ushatse kubaza niba hari agatoki ishobora gutunga ikavuga iti hariya mujye muhajya haremewe
wenda bakavuga ati kirashyigo kiremewe gituzima gatozi ikindi cyemewe kuko ni benshi babigize business ugasanga nakavuyo baraducanga nk'abaturage murako
urakoze cyane Shema reka twakire na Cyril Muvunyi abasubiriza icyarimwe Cyril ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
nakoze cyane ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza nagira ngo nshimire dokiteri kuri uwo mwanzuro leta yafashe ariko iyo urebye usanga birabigo ari amavuriro umunani aya mu Rwanda hose urebye no mu gihugu cy'u Rwanda amavuriro aba arimo kuko amenshi nayabakora mu buryo wenda babusa nk'aho butazwi kuko hari abantu benshi bagenda bakagwa muri ayo mavuriro ya Kinyarwanda niba afashwe na malariya akajya mu Kinyarwanda nibamubwire yuko ari malariya ntibagire gute ahubwo bo bakarwana kuvuga ngo wenda ni amarozi kugira ngo bakunde uwo muntu bamuronkemo indonke y'amafaranga ibyo bintu nabyo wenda bashobora kuba bazabirebaho ikindi nagira ngo mbaze umutumirwa ese baba barakoze ubushakashatsi mu baturage ngo barebe koko abo bantu bagana ayo mavuriro niba babasha kuba bakira koko cyangwa hari abasiragire we gusa gutyo bikarangira batabashije gukira ikindi navuga ni kuri uriya muvandimwe niba yari ari mu Burundi niba ari muri Kenya yavugaga ngo ni ibyiciro kubijyanye n'ubuzima n'ubuvuzi ngo nimero ya mbere nimero ya kabiri nk'uko dogiteri yabivuze amagara araseka ntayorwa ntago agomba kuba mu kategori uyu muti ugomba kuvura kuri iki cyiciro iki n'iki niba ibyo ngibyo ntabwo leta ishobora kuba yakurikirana ibyo bintu ndatoje gusa nshingira igihugu cyacu uburyo cyita ku banyarwanda bakomeza no gukomeza kujya batuba hafi nyine ku bijyanye n'ubuzima nk'uko abikora
urakoze cyane Cyril Muvunyi ndagira ngo nsabe Dr. Ntiyabose anyemerere dufate undi muntu aze kubivugira icyarimwe Eric ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
rero mu Burundi mu ntara ya Kirundo nagira mbaze uwo mutumirwa kubera iki ko tuzi imiti ya gakondo ihari kandi isanzwe ivura indwara zitandukanye none kubera iki imiti boyica kandi tuzi ko hari imiti ivura indwara nyinshi kandi itononekara itononekeza ubuzima bw'umuntu
ariko Eric ibyo bintu yabivuze abisobanuyeho ntabwo ari uguca imiti ni uguhagarika imikorere y'abavuzi gakondo badakurikije amategeko ariho agena imikorere y'ubuvuzi gakondo
urumva ikintu kimwe nta kintu nacyo nakongeraho hari nk'abantu leta y'u Rwanda ishaka imisoro hariho abantu benshi usanga bakora ata misoro ariko baratanga baba nk'abo bantu baba bakora imiti ya gakondo hariho abantu bari mu myegero badashobora kugaragara ukumva ngo hariho ngo baravurira ukumva hariho baravurira mu bwato bishobora kubona abo bantu ingamba ya leta y'u Rwanda ndabizira akazi ku mategeko yo kudatangira imisoro barakoze nyine aho kubafatira umwanzuro kugira batange imisoro muri leta kugira bamenyekane ndibaza ibyo byaba byiza byo niyo ntererano notanga
urakoze cyane Eric aho ngaho mu Burundi ugira umunsi mwiza
nani murakoze cyane
Dr. Ntiyabose ibitekerezo byabo uko ari batatu urabyumvise
yego mwaramfashije gusubiza cyane cyane rike ku kiduca imiti ntabwo tuyica turi kuvana imiti ku masoko itarabanje guca muri porosesi y'ubuziranenge yo kugira ngo turebe yuko ya miti yubahirije intambwe zitandukanye zo gukora umuti kugira ngo wa muti ukoreshwa n'umuturage ibe wamugezeho ahubwo ntuze kumugira ingaruka ku kindi yavuze yuko twabashyira hamwe bakaba batanga imisoro bamwe bose bagiye bafite na za registre de commerce cyangwa business certificate bafunguye ibigo mu buryo bwemewe n'amategeko ariko ntabwo biba bihagije urwego rw'ubuzima rwego rw'ubuvuzi ruba rukeneye imitunganyirize myiza abakeneye ko amahame agenga ubuziranenge nayo bayakurikiza bayikurikiza kugira ngo ibyo bakora bibe binoze kandi bizakugira umutekano ku Banyarwanda. Kuri Sirire haba hari ubushakashatsi bwakozwe kugira ngo twerekane ko abantu bakira, reka mbanze nerekane yuko ubushakashatsi kuko hari n'ubwakozwe na cya kigo dufite raporo bwerekanye yuko kubera na kamere yacu Abanyarwanda benshi babajijwe bavuze ko mu buzima bwabo byibuza 80% bigeze gukoreka ubuvuzi gakondo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo muze kujya kuri wa muntu gakondo akagutondera hoya bagendaga bababaza ife wigeze wivuza imiti itari ya kizungu, abatubwira ko bahiye tuvuge umuravumba, igicuncu, umubirizi, ibi byose hafi 80% berekanaga ko bazi ubuvuzi gakondo kandi bigeze kubukoresha cyangwa ubundi kuba gukira. Nibyo, ariko dushaka gutunganya icyo dushaka gutunganya ni uko bahabwa umuti urugero rumwe ruzwi kuko umuti nawe ubaye mwinshi mu mubiri turabizi no mu miti ya kizungu urakugira ingaruka ku mwijima ndetse n'izindi n'izindi ngano cyangwa n'ibindi bigize umubiri wacu, ugasanga nk'uko umuntu ashaka nk'ubuvuzi kigiye kuvamo ikindi kibazo. Ni benshi nk'uko yabivuze kandi abari bareba 8 bonyine n'abandi baraza kuza kuzishyira imbere mu mashyengura turi gukora, ubuyenzi turi gukora mu gihugu cyose, aho bizaba ngombwa bazagenda bafatirwa ibyemezo. Kuri Shema yavuze ngo twabafasha kumenya ibyemewe, kubafasha kumenya ibyemewe ni uko ku masoko ndetse n'aho bakorera hasigaramo hasigara kuko ubyemerewe, utabyemerewe tumuhereza umwanya gukomeza gukora kubera yuko kiba ari icyuho cy'uko imikepura gukomeza gutanga yagira ingaruka ku buzima bw'abaturage. Rero icyo twagufasha twafasha n'abaturage ni uko usigara akora buno buvuzi, tuba twizeye koko nta kibazo kandi tukomeza gukora amagenzura tukareba yuko atazatezuka mu buvuzi ari gutanga no kubahiriza amahame y'ubuziranenge. Urakoze.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Reka twakire na Gaddafi ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo gitekerezo.
Ego ndarumukiye cyane, nanje bampereye mpereye ngaha muri Kenya. Ikibazo nagomba kubaza abo bavuzi ba gakondo bavuze n'abavuzi abahene bajya bita abapfumu canke n'abasinatisobanukiye kumenya neza abarimo.
Yabisobanuye mu kiganiro ngira ngo wari utaraza, ntabwo ari abapfumu, ni abavuzi bakoresha ubuvuzi nyine gakondo ubungubu butanga imiti abantu baba barakomoye haba ku bababyara cyangwa se ku bandi bantu babyigisha, n'ubuvuzi bukoresha imiti ntabwo ari ukuragura.
Ego none iyo miti kweri ntibarabona ko hari imiti ku bitaro bidashoboka, ariko abavuzi gakondo bakoresha nk'ibiti kama dusanzwe tuzi aba nk'amavoka, indimu n'ibiki, ntabona ko hari ibyo bashoboye kubitaba biba bidashoboka mugabo bakabishobora kwe.
Nabyo yabivuzeho Gaddafi, nabyo yabisobanuyeho, ubanza ikiganiro utagikurikiye neza, ariko
oye ntacho nakurikiranye neza kweri mnanafatiriwe.
Nabyo yabisobanuyeho. Reka rero nk'uyo uze kujya kuri wa eshatu radio yacu voa.com ujye ahanditse muri sanga wumve ikiganiro cyose kuko nibyo yahereyeho, kandi ibiganiro byose byacu bya muri sanga ushobora kubisanga kuri urwo rubuga rwacu.
Ariko nizere byiza babanze babakurikirane neza, bapime ibyo bakoresha kubera barafasha barafasha mu kibano ku bantu babuzima b'ubuzima bubaye abaye.
Urakoze cyane Gaddafi, ugire umunsi mwiza aho ngaho muri Kenya.
Sawa.
Dr. Ntihabose, dusubire kuri cya kibazo twigeze kuvuga. Nari navuze nti intambara hagati y'abemera buriya buvuzi umuntu yavuga ko bukorera mu mwuka cyangwa mu muyaga n'abatabwemera, murimo murayirwana mute? Kuko mu buryo bugaragara hari ababyemera kandi bavuga bati birakora, na ba nyirabyo bakavuga bati nivuga ko bidakora reka tubikwereke, ndetse hari n'abavuga ko bakora ibitangaza. Iyo ntambara iri hagati y'ababyemera n'abatabyemera nka Ministeri y'Ubuzima yitwaye mite?
Yo ntago ahubwo yabura n'amategeko ayihana kuko akenshi ari igihe usanga arimo n'ubwambuzi ukurikije n'abantu babijyamo bagamije n'ubucuruzi ugasanga abantu babwira ko bakize indwara cyangwa ngo afite ibintu by'ibisazi akamusengera ngo bikavamo cyangwa akamutongera bikavamo. Iyo ugiye kubisesengura neza harimo ahubwo n'ibibazo byinshi bishobora kuba n'amakosa menshi ashobora kuba yagiriye n'ibyaha abantu bashobora gukurikirana cyane cyane nk'ubwo bwambuzi kuko abantu benshi batanga amafaranga batanga imitungo yabo bagurisha ubutunzi bwabo nk'inka nk'amahene bishobora kuba igihe gitoya ariko ugiye kubisesengura neza nta kintu kirimo kigaragara ntabwo ntabigeze herekanwa yuko ubuvuzi bukoresheje amagambo bwose buhagije. Natwe ubuvuzi buri plastike wenda tugira ibyo bita psychology twagira n'ubundi buvuzi bukoresha ikiganiro cyane cyane ku muntu ufite guhangayika ibyo birakorwa ariko kuba umuntu indwara zisanzwe zizwi umuntu bakunze baramusengeye baramutongereye akize shuga akize diyabete akize iki ibyo ni ibintu ubona yuko birimo ibibazo byinshi umuntu ashobora gusesengura ukabona yuko ahubwo tuza gushyiramo n'imbaraga nabyo bikaba byakurikiranwa mu buryo bwabyo.
Ariko hari n'abakora ubuzunguzayi bw'imiti aho ngaho mu Kigali harimo n'abaturuka mu bihugu by'abaturanyi usanga bagenda bemeza abantu ko iyo miti ishobora kubakiza abo bo mubafatira izihe ngamba?
Ntabwo wenda ndi bumve wenda bivuga icyiciro runaka wenda kitaza kugaragara nk'aho kibasiwe n'iki ariko umuntu wese urenga ku mabwiriza yatanzwe akaba yamamaza imiti kandi kwamamaza ntabwo ari radiyo kwamamaza ntabwo ari Facebook cyangwa WhatsApp kwamamaza birimo ko ushobora no gusanga abantu mu ngo ugenda imihanda itandukanye ubereka ko ushobora kuba utanga ubuvuzi ubundi buvuzi abantu barakwizanya ko iyo baba bakuzi kugomba kubavura ntabwo ujya kubashaka ugiye kubashaka barimo n'ikintu kiba kibyihishe inyuma. Umuntu wese rero urenga kuri ibi ngibi yaba uwo ari we yaba aho akomoka yaba aho yavuye wese nibaza yuko mu mikoranire hagati y'inzego bazabikurikiranwa mu buryo turi kubikora ku bihano by'ubutasi ariko hari n'igihe bishobora kuba ngombwa yuko abantu barebwa n'isesengura ry'amategeko dufite kugira ngo abantu bahanwe bari gukomeza kubirenga.
Mu munota umwe gusa Dr. Ntihabose, ubutumwa uhaye abanyarwanda n'abakurikiye ikiganiro muri Sanga kuri insanganyamatsiko?
Ubutumwa bwa mbere ni mwebwe mwaduhaye uno mwanya isaha yose ni igihe cyiza turabashimira byaduhaye gusobanura kurushaho kugira ngo abantu basobanukirwe ikindi twabwira abaturage leta y'u Rwanda yagiye ikora ibishoboka byose kugira ngo ibibazo ku rwego rw'ubuzima dufite abavura arenga 2,000 avuye hasi kuva kuri zitama poste de sante utarenga
umurongo wa telefone ntabwo urimo kutubanira uragarutse komeza.
Nayo ndi kuvuga leta yagiye ikora ibishoboka byose kugira ngo ibibazo ku rwego rw'ubuzima yubaka ibigo nderabuzima poste de sante ibitaro ndetse kubaka n'urwego rw'ubuvuzi rwigenga aho dufite amavuriro arenga hafi 2,000 ni amavuriro yegereye abaturage tukabasaba yuko mu burwayi bayakoresha bagafata ubwisungane aho biba ngombwa bakajya ku cyiciro gikurikiyeho ariko nk'uko twabivuze na politiki y'igihugu yemera yuko ubuvuzi gakondo ushobora kugira umusanzu icyo turi gushyiramo imbaraga no kugira ngo habeho kuwutunganya kugira ngo ibyo bakora binogere abanyarwanda ahubwo bye kugira ingaruka kuri bo. Icyo twasaba abanyarwanda rero ni ugushishoza ko bagannye kugira ngo bumve yuko bagannye na wundi uri kubahiriza amabwiriza yashyizweho kandi agamije kumurengera. Urakoze kuri umwanya mwaduhaye tugasubira.
Dr. Ntihabose Corneille, umuyobozi mukuru ushinzwe ubuvuzi n'ubuzima rusange muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, tugushimire cyane ko waduhaye umwanya nawe ugasobanurira abanywanyi b'Ijwi rya Amerika kuri insanganyamatsiko. Nshimire Corneille ku buhanga bw'ibyuma na Edi Rwema wamfashije kubakirira telefone no kuzigeza hano ku Ijwi rya Amerika. Nshimira kandi namwe mwese mwari mukurikiye ikiganiro abo tudashoboye kuvugisha kubera umwanya tubiseguraho, ariko tubabwira yuko icyo kiganiro mushobora kugisanga kuri weshatu radio yacu voa.com mukajya handitse ikiganiro muri Sanga mukagikurikira. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.